kaka. Okay. Ile design na funga utadhani Ramadan. Ita soja bana, mini badadan. Paka fala, inakula panya na mimba. Ukipenda chips mama, ngoja pia mimba. Mim safi ya sesi, ongele isimba. Happiness tu, imeshinda ata coke. Awezi ni get kama inside joke. Awezi ni get bado kama Muslim na poke. Game, aitaki kesi na asira. King kaka bana, Messi na mpira. Zungusha kama kiuno cha Shakira. Linavalishwa, lakini jua ma, hakuna busu. Roundi benchi litawahusu.
Nduma na wanawanamishi. Wakiwa na chuma wachawafungishi. Nduma na wanawanamishi. Wakiwa na chuma wachawafungishi.
Mwambie benchi, benchi, benchi litawahusu. Mwambie benchi, benchi, benchi litawahusu.
Cheki, 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 cheki vile crowni inatoshea fiti. Mistari imesama ndo manana kali ya kiti. Si tumepija ni kucheki WhatsApp. Kama utoshi unapigwa kasap. Na maji na kato tuko na liquidi. BTS tuki zi, mama ni mechi zi. Nisho chukia ji na show you a love you ji. Na show you a love ji ji, na show you a love ji zi.
Benchi, benchi.
If you know, you know. Niko na tu pesa tu kublow. Trust me, if you know, you know. Nikisema Rolex, simanishi chips na mayai. Sio kwa shamba, niko na tu chicks kwa ndai.
Nduma na wanawanamishi. Wakiwa na chuma, wachawafungishi. Nduma na wanawanamishi. Wakiwa na chuma, wachawafungishi.
Mwambie benchi, benchi, benchi litawahusu. Mwambie benchi, benchi, benchi litawahusu.
Kids, baby.